Shinda hata nikishindwa na mambo hajawahi nisare hata kukiwa genje aje atashinda hata nikishindwa na mambo
I change leo jana na tomorrow tushai be sugar lichuvi na tudoro sana nipa plenty aje sa tomorrow na shingo Shingo ni tuogoro from my body Na invest tuogoro ni me learn so much And I am willing zaidi hata swimo shallow Bado huza mapia uko by my side I mean who shall I fear false prophets Wana huza na scare wana guza mabea hey, hey.
Mungu bana tafadhali nipe nguvu sana
Ona meterere ni kwe matike wa todo Kayore ni hoya gama ni mune Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo
Just say Tafikisha kama poster Reason behind me Na daily ni na prosper Tokia leo nataka convo na wewe Nimezungu kwa na mabonzo na mwewe I'm sorry Sijengi ya charge in a minute Sorry. I When you charge na mini Excuse to Ni ukweli and a mini Jikoni was empty Sufuria ikulea Tumbo empty tulidoze na my tears I mean Sai tuna cheers God is good tunaikula na mapears Na mastingo za bonas I was tainted Na mashimo kaha donut I'm sorry Nishai kudoubt kaha Thomas Was bad I mean saini mepona na benkiko Umeseti makoma
Ona meterere ni kwe matike wa todo Kayore ni hoya gama ni monene todo Arutire sira eri kumami siri Na nene joe ne kodu tanasio siri Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo Ona meterere ni kwe matike wa
Todo
Kayore ni hoya gama ni monene
Todo Aru Siraeri kumami siri Na nene joe neko duta na siyo siri
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje Atashinda hata nikishindwa na mambo Atashinda hata nikishindwa na mambo
Hey, Shvim, you killed this one.